empruntmix.com.
Namezapatameni. Mambe, this in a patonia. Mambe, this in a patonia. Nasi man in a jebeni, jebeni. Odikasina patameni. Nasi man in a dubeni, jebeni. Odikasina patameni. Akwenyi gabisi oche. Akwenyi gabisi oche. Enyinaga na iso inazo. Nasi mani nya jebeni, jebeni. Odikasi na patameni. Nasi mani nya jebeni, jebeni. Odikasi na patameni. Akwenyi gabisi oche. Akwenyi gabisi oche. Enyinaga na iso inazo. Enyinaga na iso inazo. Popo bongo. Popo bongo. Popo bongo. Popo bongo.
Igenti.
Popo bongo.
Ega anu ka esi wele onye isi oje.
Gbogbo gbongo.
Ka na akpochi ama.
Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo.
Na meza apata meni.
Na meza apata meni. Mambe, isi ne patonye. Mambe, kese ne patonye. Nasi mane nyadu benyi, chebenyi. Odika sena patamenyi. Nasi mane nyadu benyi, chebenyi. Odika sena patamenyi. Akwenyi gabisi oche. Akwenyi gabisi oche. Enyinaga na iso inazo. Enyinaga na iso inazo. Nasi mane nya jebeni, jebeni. Odika sena patameni. Nasi mane nya dubeni, jebeni. Odika sena patameni. Enyinaga na iso inazo. Enyinaga na iso inazo. Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo.
Adeze ka di jakatalo, jakatalo, jakatalo.
Gbogbo gbongo.
Onye nubia.
Gbogbo gbongo.
Onye anibia ojo.
Gbogbo gbongo.
Anu enu abia.
Gbogbo gbongo.
Anu ani abia ojo.
Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo.
Owe lu ofun bo sin ni awe po nya.
Gbogbo gbongo.
Beze.
Gbogbo gbongo.
Po nya po ni e po mu endi ozo.
Gbogbo gbongo. Gbogbo gbongo.
We si akedi ze pata nu.
Gbogbo gbongo.
Dink is the idea, Ejo. Keep what they are, Ejo. Get out there, Ejo. Get out there, Ejo.
Bobo Bongo.
Natakumuni, Nine.
Bobo Bongo.
No, you just want to get out of my yard.
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo.
On a de quoi nous manocata.
Bobo bongo. Bobo bongo.
when you see Mona, Abolona, walk on the walk on Waka, Fanny, a walk of our wings, who call when your bully quaving in the way, and your bully Maka. Ebaka, come Waka, no waivers, but now with whom I've been there now with another now with our Maka. Kavang is linked to Kavangwell. Who got a desi to be made on? Where's he doing your Buna Bunya Gano? What I put at the end? Koga blow me, woman, a ben a bever come. Nadigolin, Minya, and Agayale, a Malquin and Yawa.
Hunt.mix.com.
Nameza patame. Nameza patame. Wambe, esene patonye. Wambe, esene patonye. Nani manu na dube ni chebe ni. Odika sena patame ni. Nasi mane ya bibe ni chebe ni Odeka sena patame ni Akwenye gabisi oche Akwenye gabisi oche Enyinaka na iso inazo Enyinaka na iso inazo Nasi mane ya chebe ni chebe ni Odeka sena patame ni Nasi mane nya dube nyi chebe nyi Odeka sena patame nyi Akwenye gabisi oche Akwenye gabisi oche Enyinaka na iso inazo Enyinaka na iso inazo Gwogwo gwongo Gwogwo gwongo
Ogeni kwiva nile
gogogongo
mbe no mi ejego okunya nwata klemwa
gogongo
atwa nku elu ani
gogogongo gogogongo
mbe na enyi bi ezigbo ayi
gogogongo gogogongo gogogongo
mbe we kudi ejebe na be enyi
gogogongo
We take a win, you see, and I say, I bought an offer.
Is
a gabo fella, is a spunya zee. Long a gabo, you see,
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo.
Anywhere seen by Napkini Fu, Plaza,
Bobo Bongo.
What's your name? It's a senior jiggy.
Bobo Bongo.
Niaga Bofala, and give me a gabo, you soon chair.
Bobo Bongo.
Yan number say, give me a beef and yacho quacam.
Bobo Bongo.
Gacho yacho.
Bobo Bongo.
Long gay gum.
Bobo Bongo.
You poor and digger gun, Roger.
Bobo Bongo.
In your Molia, Molia, Molita Tassia.
Bobo Bongo.
I can only chop blues against you, Luna Bezen, so. Come on, and you give me to Adesen.
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo. Nameza patame nyi Nameza patame nyi Mwambe isine patonye Mwambe isine patonye Nasi mane nya jebe nyi chebe nyi Odika sina patame nyi Nasi mane nya dube nyi chebe nyi Odika sina patame nyi akwenyi ka bu isi oche akwenyi ka bu isi oche enyi na aga na iso inazo enyi na aga na iso inazo nasi mane nya dube enyi chebe enyi odigasi na akwata menyi nasi mane nya dube enyi chebe enyi odigasi na akwata menyi akwenyi ga bu isi oche akwenyi ga bu isi oche enyi na aga na iso inazo enyi na aga na iso inazo gbogbogbo ngbo gbogbogbo ngbo
kaba kpali sisi anya bu nkata mbe ni
gbogbogbo ngbo
mbe we na ba
gbogbogbo ngbo gbogbogbo ngbo gbogbogbo ngbo
we je ga gwa eze
gbogbogbo ngbo
si ane mbo si nya ga bi oku ada
Bobo
Bongo. That's a Western Viva Diapo.
Bobo Bongo.
I sang you Pusikonia, you can get up.
Bobo Bongo.
Yabiazia, if any of
Bobo Bongo.
Well,
Bobo Bongo.
Catching was ya, Lucia.
Bobo Bongo. Bobo Bongo.
Then we just play me.
Bobo Bongo.
To put Jenna being, you cheer Bagunita Seago.
Bobo Bongo.
I'm with Kissy Begike.
Bobo Bongo.
And you say, I'm the Kissy Kissy Wala Jacketa.
Bobo Bongo.
Everyone's in Yaga Bush, you check out Abuna Rukwapuna Yajaro. Keep on it in there.
Bobo Bongo.
Bessia Banket. Banket and a baggage, Jessica.
Bobo Bongo.
And you see, I'm Bang Bang Banapo, don't have a jabber jabber. Not a good little to scare yourself.
Bobo Bongo.
You probably touch your nature, or yeah.
Bobo Bongo.
Bessia, not Blue Niger.
Bobo Bongo 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 Bobo Bongo
Jesinosa
Bobo Bongo.
You seem the Nagasibinike, Gasibinike, and I'm a father,
Bobo Bongo,
a Jessiponike, and a father, a farm, and a corner of the women. Then, madam, I said, we're probably up in Egypt, and you're living in a few.
Bobo Bongo,
the way, Queen. Sir, no man, no punke, Nabinik, Kalunki, Ogunugo,
Bobo Bongo,
Oka Catania, Chatunia, and what you say. Anywhere, one, the young images of Penagan Agazika.
Bobo Bongo.
But we're seeing you, Nabico Caligoluna, as we are known.
Bobo Bongo.
Anywhere, say Galigona, as we are seeking, Moses Ligulna, as we are Cafaja Bosses. Mba magulu
meo
ko tikom 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 ko magulu na azu enyi
gbogbo gbongo
owe pe enyi si ana ofugo nu ku eto logo nuko nke imako na ya azu nya be enyi biko ke awelu na elili anya chi na aka we kedo enyi no nu ka okuli apu na m nye jidi aka we ligoro na azu enyi ka bo we na aka enyi si anke na eme ngi mo si so ka ba jebe jebe no ge na ba aka
gbogbo gbongo
mbe we we lo donu we kedo enyi no nu
gbogbo gbongo
Well, you go to Nas Wayne, Madame
Bobo Bongo. Bobo Bongo. Bobo Bongo.
Nagana put a busy bam,
Bobo Bongo,
as in so. Bobo Bongo.
Namez apatame. Namez apatame.
And you say it again,
Mambe. You say ne patonye. Mambe, ise ne patonye
Mbe siamba
Nasi mane nya chebenyi, chebenyi Odika se na patamenyi Nasi mane nya chebenyi, chebenyi Odika se na patamenyi Akwenyi gabu isi oche
akwa enyi ga-abụ isi oche
enyi na-aga na isoghi n'azụ
enyi na-aga na isoghi n'azụ
na asị ma anyịnya jebe enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpata meyi
na asị ma anyịnya dube enyi jebe enyi ọ dịgasị na-akpata meyi
akwa enyi ga-abụ isi oche
akwa enyi ga-abụ isi oche
enyi na-aga na isoghi n'azụ
enyi na-aga na isoghi n'azụ gbogbogbo ngwọ
efe a ka enyi dọgagidelu ebe ọ na-adọga ije gbogbogbogbo nke enye ga-abụnụ isi oche chiaman
gbogbogbo
eze mbe weluzie na be eze
gbogbogbo ngwọ
wele ụdọ n'oji n'aka enye eze n'aka si anaghị fe ji wee bie na adaghị nwaanyị ya bụ ndị be anyị unu ga-ama na ọyịm uduga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dịkwu ya
nna meza akpata menyi
nna meza akpata menyi
nwambe
isi na-ịkpata onye
nwambe
isi na-ịkpata onye
na asị ma anyị ya debe enyi chebe enyi ọ dịka si na-akpata menyi
na asị ma anyị ya dube enyi chebe enyi
ọ dịka si na-akpata menyi.